Eminem's killer.
Quality time.
Stretch stone is ice. I'm
a lady Dutch.
Moyoni dona zid kumi na jaribu chiri wasana ma branch nabi dosi na kito labda nyumba give a harry na benze lana hutu na kwa kuna ya kweli mapenzi ya my mind is on you. You always on my mind, I swear you like you. It's so hard to find. Machungu doni fanya ni sing this song. Please mama tell me uno did you wrong. Natembea juu ya nyaya za umeme, wakubwa na watoto attention. Natembea juu ya nyaya za umeme, wakubwa na watoto attention.
I'm a bad man, please don't test me. Nena kama king, kauna bisha correct me. Nena kama baba na he's so fancy. Shawa sana mpaka kuya he's so kesi. Yeah, na niko na mood. Mademu anataka nyesho na upaki kwa room. Na mendo na mamoja na nutamla hum. Na kama au nipendi wore meze zoom. Bada bing, bada boom. Yeah, check my damn wanna data. Love come cheese na wakata. Na bifanya beat feeling na for chila doli sax ndi yo baba.
Me and the Godfather, Prince Dolly Sykes, brother Ben Legend, baby Danton. He's a mini dada, Mr. Watagwan, handsome icon, Bujo Bantan. Mr. Miracle, Gumi za China Cole, Teke za Bangkok, Roba za Hong Kong. Kuku Kokoriko, Jogo kote niko, niko kwa tiko tiko, baka Puerto Rico.
Mina washa moto, hakuna wakuzima. Sicheki na watoto kamwe wasije kupima. Naleta soko moko, nikiona gama kima. Nanyonga misokoto, na shamba nina lima.
Lima balao, lima balao, lima balao.
Take five now.